mukama omuliro omulise mu bulamu bwange otereze ebintu byange onzize bujja oyokye ebizibu byange oyokye amabanja gonna abasamwasamwa n'ebigambo byokye bikalire ku matama gaabwe ebisirani obyokye emize emibi yojokye oyake mu kkubo lyange likale onyweza amagenda gange pulani z'omubi ozokye n'ebimuwaga obyokye abasaliriza okunnemesa oyokye ebitabo byabwe kagwake Chigambo cha mukama muliro gusanusa n'ebikomo gukutula n'ebijegere sabagwake
music.com.